kunkumbi nga nsaga nkabala samanya nti tewali ali nsanga najagala pro nzoi kubit kubaje kubit kimanyi ye tasaga banji baseka tibijja kunema barapu wabasajja fa bakazi betulema chokanga boba rapa bali muntalo anti nebya rapu babivako anti byabalema obudde kati buweddeyo mugende mulabe ekiddako kuba bakazi betuddako betuddako era fetuliko madamu hulizwe katanga mwerabiddeyo nobudde kati buweddeyo anti ne rains weddeyo zabadde nga matusale ediro abasajja mwenna munimiro kubadde mujja sobola eno mairo 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 eno mairo temujja sobola eno mairo yeah nsojja sojja nze nkimanyi oli musajja ate mwemwe sojja sojja nze sazza wano kunsojja alba mbojja bojja mbojja bojja ngonsobola anti wetandika okubojja mbojja byasimanyi na ninja eno mairo eno mairo eno mairo eno mairo eno mairo yeah byembisemu bingi njawula ekibi n'ekirungi anti mwe bakyali abefuula abalungi balaba era eriso lyange lyejjoje likalula terimanyi nalya bigi pigi beesesa kati bagenda kujja nga beesesa mu mikwano gyange wabula bataayi ze munsesa ng'era kitika y'ebyajja byesesa wabeetagira mwadduka wabula bataayi ze munsesa tamanyi sembera kati sembera ewamatovu gyembeera gyembeera tetulya na mapeera munyeera munyeera tetwagala na munyeera tetunoonya twasoma era tetuli abaleera zabadde nga matusale ediiro abasajja mwenna munimiro kubadde mujja sobola eno mairo 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 eno mairo temujja sobola eno mairo yeah nsojja sojja nze nkimanyi oli musajja ate mwemwe sojja sojja nze sazza wano kunsojja alba mbojja bojja mbojja bojja ngonsobola anti wetandika okubojja mbojja byasimanyi na ninja eno mairo eno mairo